Enigma Music.
Yeah. Seke tan kul gwanyi ni mafuku Mizini doka waka mkano kawawe Hava kumenyeka, evi watu vituke Na mwabata manye, umagumba kaseke Everest Empire mkano kawawe Oligima nizipulo, engo majitandike Jagalo wala kecheli na wu
Mizini do
Toli mwagugwe bakutia nyo
Mizini do
Avali bakukubagwe bakufako
Mizini do
Kati yesabu vate nyo
Mizini do
Jagalo wala kecheli na wu
Mizini do
Toli mwagugwe bakutia nyo
Mizini do
Avali bakukubagwe bakufako
Mizini do
Kati yesabu vate nyo
Mizini do
Alafa uwa kerede anti nyingide Laba yoe bantide Olokuwa nyingide So mtuo kwa ikuko lanti Kote gutude jempi seba funama Sirabia imirinde wali wano afeke lapa Avali waka sedewe kasene chiri mikwano jabo Lakwana bakaza nti aba ina makuti Sesinga sima ina sumu ya tachi Mwona bachibuta tenze ndawa na fulati Oyambala bula uze nyamba t-shirt Osura mnyumba ya takanze sura mfulati Wera bide ngombe ifa este masika izi note limiti
Jagalo wala keche oli na uwe
Mzinidu
Toli mwagugwe bakutia nyo
Mzinidu
Abali bakukubagwe bakufako
Mzinidu
Kati yesabu vate nyo
Mzinidu
Jagalo wala keche oli na uwe
Mzinidu
Toli mwagugwe bakutia nyo
Mzinidu
Abali bakukubagwe bakufako
Mzinidu
Kati yesabu vate nyo
Mzinidu
Kuli ya mchunga ngebrozo bendi nabi akwevuga Fekela pabagamba wizi toso akwevuga Tena soko kola kwekola share na abadaga Juki ya buluwewe na mla kasendo inokuwa mneswa Daruga kufeo senga alimukazi nandi bademu aga Kamuteke kose chuli jenga ibe Baga. Sija mtu za wasobla kama wekele mpaga
yeah. Arumanga wanumani varumara zibatari Saja muisira mwatenga lina imani Mwatumula mwatenga talimu na masitani yeah. Jagalo wala keche olina uwe
Mzinidu
Toli mwagugwe bakutia nyo
Mzinidu
Avali bakukubagwe bakufako
Mzinidu
Kati yesabu vate nyo
Mzinidu
Jagalo wala keche olina uwe
Mzinidu
Toli mwagugwe bakutia nyo
Mzinidu
Avali bakukubagwe bakufako
Mzinidu
Kati yesabu vate nyo
Mzinidu
Mukambwe nyonge ya kave busega
yeah.
Yocha sima ina bujibu abuse
Basima
Lapa joli nga tonanda wovela wefela Laimu zange zuo manga pira o masala Hali wawokele vinto kugeza nga baseka
yeah.
Bela bidesa somo kabila na somo kakaruma Fekela pamba kuba kasavu kanyama
yeah.
Sitia mulala eno kujako yo mama Zuto wankaru basima ina vyuma
yeah.
Fekela apa sagala kufukuma
Temu koko limi Jagalo wala keche olina uwe
Mzinidu
Toli mwagugwe bakutia nyo
Mzinidu
Avali bakukubagwe bakufako
Mzinidu
Kati yesabu vate nyo
Mzinidu
Jagalo wala keche olina uwe
Mzinidu
Toli mwagugwe bakutia nyo
Mzinidu
Avali bakukubagwe bakufako
Mzinidu
Kati yesabu vate nyo
Mzinidu
Mzinidu alongside Ketan Cool Boy Yeah Everest Empire Atira tu chaleta Boa